kitaffe omulungi jangu yongere okubeera naffe otulungamye otuwa okusinza okulungi okw'emirembe ng'oyogera gye tuli ku basikristo mukama waffe. Waliwo engeri nnyingi ez'obukulembeze. Tusinga kumanya bannabyabufuzi political leaders, bakansala, bachairmen n'abala bangi betulina emu bitundu byaffe abetumanyi ng'abakulembeze era nabo beemanyi ng'abakulembeze. Era buli lwayimirira kandi ffe abakulembeze, ffe abakulembeze, waliwo ne bansanyusa baga nti abantu bange, abantu bange, abantu bange, ffenna tuyita bantu be baakiikirira. Government leaders, tulina abakulembeze nga ba gavumenti betulina mu bitundu byaffe, nabo bakulembeze. Cultural leaders, be bakulembeze ab'ebyennono mu bitundu gye bali nga nabo bakulembeze. Tulina ba community leaders, eno wansi ate tujja ng'oggyeko bali tujja ne tubeera ne mu bitundu byaffe nga wano, ne tugamba tuli kuno wadde balina chairman, ffe abali mu katundu kano tulina omukulembeze waffe. Tubeera n'abakulembeze ba institutions ng'amasomero, biki, malwaliro n'ebirala, ba headmasters abali wano, n'abakulu b'ebitongole eby'enjawulo bakulembeze. Security erina obukulembeze. Ebika byaffe bino n'owulira nti nze ndi wa kika, ndi wa siga, ndi wa lunyiriri, ndi wa mutuba, ate nga batuufu ndi wa lujja. Era ne bw'oba omwanjula bw'ototeekako bitiibwa by'ebyo, era ayina engeri gy'ayinza okukunyigirizaamu. Nabo tubalina era be tuba tukola emikolo, twabyalombe tukola ki, tukakasa ng'abantu tubategekedde mu ngeri ez'enjawulo kubanga bakulembeze. Batuyita ne mu nkiiko zaabwe era ne tutuula kubanga be bakama baffe. Businesses zaffe we tukolera, abaifo byonna bye tukolera, nabo tulondawo abakulembeze mu katundu ako mu byenfuna. Tulina n'abakulembeze abakulembera obubinja obutonotono, gamba nga kwaya. Mulimu obukulembeze, temulimu bukulembeze mu kwaya? Abatamivu balina obukulembeze, iyo basanga nga banywa amalwa balina obukulembeze, era balina n'amateeka gabafuga nga banywa amalwa, balina obukulembeze ne bamanya kakati gwe gwokola kino gwokola kino. Tulina abakulembeze aba SACCOs, obina bina abakyala bwe bakolera, ogenda okulaba nga balina akasako balina n'amateeka gaabwe, kati ntwala esente gwe tukubanja. Tuyinza balina n'amateeka ge beekolerawo, bw'olemu okuwaayo wiiki nga bbiri, eyokusatu nga tukusiba nga tukugyamu, bakola amateeka gaabwe. Bamalaaya balina amateeka, balina gavumenti waliwo basanze nga balaayiza buli wamu, kitegeeza balina gavumenti nabo bemanyi nti malaaya omulala ayimirira wano. Genda e Kampala mwe abatambula ekiro, si bonna nti wonna benderawo, naye ate si wonna nti bonna bayimirirawo. Ate class ebeera ku speak si ye class, ate ebeera mu kisenyi ate si ye class, somala gayenjera n'ova mu kisenyi n'oyimirira ku speak era bakugobawo bananyiniwo. Bagata tuni yazza ati ayimirira wano, balina n'amateeka gwe gw'olaba bagenda buweerere nga bagenda banaakolera ebintu, balina amateeka ga bafuga nabo. Ite nabo mulimu abaki? Abakulembeze, kwakuba tobamanyi si kiraasi yo. Ababamanyi babamanyi, genda omumpitira oyo, kati gwe tomanyi babayita, nibo bemanyi nti yayita. Balinamu obukulembeze. In fact ate eriyo n'abatayimirira ku nguudo nga bo bakozesa nkola ndala, balina ku masimu gaabwe balina ne bukaadi. Ababbi balina obukulembeze, yes, era bemanyi, balina n'amateeka gabafuga nabo agababbi. Bemanyi kivula bwe bakwata ono asobola okulagirira guno ne bamugenda ne bagenda ne bamunoonayo ne bamunoona ne bamunoonayo. Why? Nabo ekitegeeza balinamu obukiba naye obukulembeze, ate nabo balina amateeka gabafuga. Era bobba n'obbisa obumagalavu nabo bennyini bayinza okwegattamu ne bakukuba olw'okuba ng'obbisiza bumagalavu. Bayinza okuvunaana. N'olwekyo njagala gamba nti buli muntu waali mu kiba naye. Kati ate kanze mu maka buli mwami ali wano ng'olina omukyala eka n'abaana ne bwemba temunnazaala, kituufu oli muto gw'amaka, eyo liida. Kaakala buli musajja yena alina omukazi nga n'ateekateeka omufuna ayimiriramu, ate ŋŋenze mu family life obugimaani muyimirireemu kasi weekebera nga sitampu ya kisajja. Mu mateeka agafuga ebyamaka Oli mukulembeze. Samina. Mwetulire wansi. Ate owekyala muyimirire. Ddala ng'olina sitampu ya kikazi. Muyimirire twanguye ogenda mu maaso. Kati ate naawe oli mukulembeze associate gw'omyuka oli. Aleluya. Mwetulire wansi. Kakati ate ba singles sinawasa. Ninawasaako. Nebitabuka yimirirana. Mungambire oyo akuliranye babanga omumanyi. Basingozi muyimirire. Tebaagala nakukkiriza kale tujja kuyomba nammwe nga tuvudde wano. Era bajja balangira nti wagaanye. Kati ne basingo nabo bakulembeze naye nga bakulembera baani? Beekulembera bo bennyini. Gwe baguliddewo okumanya nti obudde bukedde. Bamanyi essaawa ze baggulawo, bamanyi essaawa ze baggalawo. Balina nabo amateeka agabakola ki? Agabafuga mu kuyingira n'okuggalawo. They are also leaders in a sense. Oyinza okuba nga oli single parent. Mwami yafa, mukyala yafa, oyinza okuba nga olw'ensi eno toli mu maka, naye olina abaana, olina n'abazzukulu. Oli leader, okulembera ki? Abantu abo b'okulembera awo. Ffenna tuli bakulembeze, ne bw'oba mulaalo wante, ne bw'oba mwankoko, ne bw'oba ki, tulina obubinjabinja. Era ky'ova olaba mu bibinja byonna bye mmenye birina obukulembeze nti ono chair person. Balinamu ne secretary kababe bayaga. N'abayaga bennyini kereka kulowooza nti bayaga buyaga. Era singa banyweza bulungi bamanyi nti gugamafu yono. Gwe tolowooza nti abali mu ghetto tebalina gavumenti, balina gavumenti. N'olwekyo kyengeza kugamba kye kiki nti eyo n'eriyo abakulembeze balina ba chair person. Ku maluwa ne bamanya balina n'omuwanika w'ezzente z'amaluwa ezakwete. Balina n'amateeka gabafuga nga banywa maluwa tosiimuula ku luseke nywa bunywi. Oba oli yasenyeza oba teyasenyeza gwe bwobala okunywa sindika eno. Bayongeramu amazzi ku mateeka. Toyinza kuleeta amabizi n'oyiwamu era ne bakulaba. Tomala gasitamu wadde batuula ku butebe balina ensita ntuula balina bye bakolerawo. Tomala geyisaayisaawo ne weetakula takulaba oliwamu nga bukwata ku luseke. Tulowooza nti bamala gabikola nabo. Olabye owo wonna bukiba naye. Bwira ne membership nimanya nti abatuula mu kapeera abo abatuula mu kati wali abo ba group gundi ne group gundi nabo balina government. Balina government. Balina ma bylaws n'ebirala. Obubinja bwonna bwonna bwemenye obulala bulina ebigendererwa byabwo. Osanga nga bali balina akabiina akabe kakwekulaakulanya. Bakazi beko dda kabina akabe munange sente zaffe ez'ekikazi tusobole okweyisikwe abaami batuyisawe azakameza teziwera nga beekolemu akabiina kaabwe ogenda okulaba nga munnaye bamuyambi oluusi obulina obuba bwakwekulaakulanya obulala welofeya tulyemu tunywemu obulala bwa kitundu security batekabe ekibiina kyabwe olukone wonu ng'atidde nga essimu ziyitamu cwei bafuye firimbi bakubye engoma balina engeri zaabwe mu gavumenti yaabwe. Welfare, development, obulala bwa unity, oluusi muli ku ggwanga. Mmwe baggwanga eryo abali wano mu kitundu kino mwajja wano ku kyalo kuno, mmwe baggwanga eryo. Mwemanya ne mwebeerawo kyakwekumaakuma munaffe bw'afa tubategeeza. Olaba n'abakozi be tuleeta muno mulimu omukozi, mulimu omukozi, mulimu omukozi, mulimu omukozi, tewali na tteeka libakkirizaako okuŋŋaana naye beemanyi. Abakozi bano be tuleeta mayumba. Owawano bayinza n'okwalika etteeka ezibirimugana okufuluma naye amanyi owaawali amanyi owaawali amanyi owaawali amanyi owaawali mu ngeri zaabwe kati abobuku nabo kyakwekumaakuma abagenze mu mawanga bali eyo balina ebibiina byabwe nti bannayuganda baki 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 tubadde eyo kyovala twatandika n'ekkanisa ne tugende mu amerika ne tugende bungereza ne tutandika amakanisa agafa agogera oluganda agasabira mu luganda kwekumaakuma kuba twagenda okulaba nga aboogera oluswayiri balina ezaabwe aboogera olunyarwanda balina ezaabwe abatanzania abava mu nigeria balina ezaabwe tugamba aa naffe katukole ezaffe yogera oluki oluganda kwekumaakuma munaffe wali tuvala bafiira munnaffe bamujjanjaba abamulwadde bamujjanjaba bafiira bamuwa amabugo beekumaakuma abava mu ADM obo bonna bukiba naye kulembeze kati ffe abali wano naffe tuli bakulembeze twekubire mwami naye obwaffe nagambye omutwe gwange gugamba obukulembeze obwaki obw'ebyomwoyo obwaffe bulina enjawukana ndanene nnyo. Mwe abakuŋŋaanye wano ematugga nga muli makanisa eno mwalondebwa okuva ku musumba kato n'omukyala n'ababuulizi n'abakadde mwenna na buli akwata ku mulimu gw'ekkanisa at whatever level. You are a spiritual leader. We twawukanira n'abamalwa weewano ebigendererwa byaffe abakulembeze abaalondebwa ab'omu kkanisa kutwala bantu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amiina temala. Olaba bwe tuli better than any other group. Nze Samwiri nalondebwa okweteekateeka nteeketeeka abantu abagenda ludawa nziramu. Mukadde gwe gwe baateeka essanga, gwe baateeka namakonkome, gwe baateekawa, tewalondebwanga bana abalala. Newankubadde na bino bye baabalondera bali naawe obikola. Naye yowa major priority ekigendererwa objective y'okulondebwakwo gwe walondebwa oteeketeeka abantu b'ekitundu ekyo bagende mu ggulu. Amiina. Damiano yatikkulwa ku loole ng'ekyamutikkuza ku loole kujja wano si we bamuzaala, yazze oba yajja okuteekateeka abantu b'ekitundu kino bagende ludawa. That's why ekyo kikyamuleeta period. Ali mu byuma bino byenjogereramu. Omudinkoni ali wano asoloza ssente n'aziggyamu ku bantu. Sekuritale w'ekkanisa. Omulimu gw'omunene kulaba ngebyo by'okola biyamba abantu b'obikolera. Ogenda luda wa? Nziramu. Bw'otegeera ekyo ne bye tuggalawo. Ekyakulonze okukulembera abakyala si kubagulira yunifoomu yokka. Yunifoomu etuyamba okuyimba ku kutuyamba okuzimba obumu obw'abagenda luda wa? Abavubuka youth mulina clubs zammwe, mulinamu groups zammwe. Ekyakuweesa mu gurupu eyo nga gw'ogikulembera, walondebwa mu gurupu eyo kulaba nti abavubuka ab'ekkanisa yo abo bwe bakukwasa bo batuuka mu ggulu. Ani abakulembera? Nze. Otegedde omulimu gwo? Njawukanye nnyo n'abamalaaya, yawukanye nnyo n'abeekuŋŋanyiza ku mawanga b'okumanyagana kwekumaakuma kukuŋŋanya ssente. Naffe ebyo tubikola naye nga ffe meja ishu. Omusajja oli bwe njogera bano akyusa ebigambo n'abizza mu lulimi olwabali oba n'awulira amangu. Kyagenderera batuuke mu ggulu. Oli mukulembeze w'abaana, ekyakuweesa abaana abo obayambe bagende ludda wa? Kankutegeeze bali nagabe balina amateeka. Balina amateeka bali abalala be nayogeddeko? Yes. Balina amateeka mawandiike naye agasinga si mawandiike naye nga bagagoberera. Balina ne constitution mu gavumenti mu bibiina organization netumaze mulina constitution mwakola ekibiina mulina constitution tubataase. Kati ffe abatwala abantu mu ggulu tetwetaaga kutuula wansi kukola constitution na mateeka. Ffe twafuna akakisa gye tubatwala ye yatuwandiikira constitution. Haleluya. Nannyinibo yatuwandiikira ekintu kino abakirina muwanike mwenna. Towanike essimu kubanga yerimu ebirala. Ngambye kino oba tokirina sirika tewali musango teira gyenna kukusiba. Kino ky'olina oli ali waggulu kiwanike gy'ali. Oyo eyakikuwa kikuyambe ggwe okikozese ku lulwo ne ku lw'abantu b'oteekateeka olubakabaka obugenda okujja. Olaba bwe tugenda okugenda mu ggulu kinakuwaza obanga abantu gye bali abataagende mu ggulu babeera abo abatalina Bayibuli. Nziremu. babere baluwa lwaki bomba gambye kuba tebategedde nnyo naye nze embeera ntya ne bayibuli erimu ebintu ebiri mu constitution yetutwala nga njirina ne sirimanya ne siyamba tata ne maama ne muliraanwa ne siyamba mukyala n'abaana kino kikiyamba kwaya kikiyamba youth ministry kikiyamba women ministry Adventist men bakuwadde ekitongole kyabadinkon bakuwadde kyaki buli kyokola kyonna bakiwandiika wano nannyini ggulu yali tayagala tulemererwe lw'olitegeera okwagala kwa Katonda ogenda kumwagala nnyo otegere nti Katonda yatuyamba n'amanyi nze abajja ewange okimanyi nti sente zetugula Bayibuli ziri wansi ku sente zandigiguze okimanyi nti yateekawo sisitimu gwolupapula lwa Bayibuli olulabo erufaanana singa waafuddeyo wanditegedde nti weetaaga Bayibuli eno kubanga kiri very cheap compared kuwa gye tulaga kubanga Pawulo yasitulibwako n'alengera ebiri mu ggulu bino bye yawandiika mu Samale nti okutubye kutagiranga gye ate amaaso ate obwongo Mukama waffe byatutegekedde kati obisuwa naye ng'ekikulabula okikola ki dalafu fe abatwala abantu mu ggulu twaweebwa ekituyamba ekitulaga eno giwandiise maapu kyekitulaga kino kyekitubuulira agenda y'oli by'ayagala nebya tusobola n'okwemaakingira wano ku nsi n'omanya nti kano nkagize eki nkagudde era kyova olaba abatagendagenda mu ggulu beemaakinga ne beemanya wali ekitegedde nti abatagendagenda mu ggulu bagenda kumanya nti tebagendagenda wali ekifudde kyekyo wali ekifudde kyekyo nze bwana wenakitegeerera mbu bwe tuli batugenda mu ggulu ebibinja alaga bimeka ekimu nga kiga ndi oyo twamulindirira ng'alitulokola nga basanyufu ani yali baababuulidde ani yali baababuulidde nga bebakebera bebakebera kagudu bakakola batya naye mbw ate waliwo ekibinja ekirala nga kigamba ensozi n'amaki mutugweko mutubikke mutukise mu maaso goyo atudde ku ki ani yali baabagambe ani yali baabagambe kubanga be bakebera muno baali bagulyokera eyo baali baki bagulyokera eyo bamanyi nti gujja kubookya naye kale bali kubakunda eridde lwaki kati kankwe ekyokulabirako Bayibuli bega nti omuntu abasabaako misango alina omukazi omu kiri muludicha kiri muludicha kiri mululimiki ekyo kyenjogedde Luganda bwoba oyina yaluzungu ja kusoma muluzungu bwoba oyina yalusoga ja kusoma mulusoga bwoba oyina nyanda ja kusoma era nakyo kiyaga ekintu kye kimu ekyo kitegeeza nti mmanyirawo eggulu bwe zitandika okuwa ebikulali mmanyirawo tebyange biki bibi kubanga nze bennyini mmanyi nti ninoono lye wempeta ninooli ali awo piritoni kumiramirako makerenda ate ne gobamirako naye amanyi nti bamumirako naye nga kiri eddagala ettuufu kyova olaba nti bwoli bw'asima emmotoka bwobanga abasajja bano bagezi bajja n'asima emmotoka ew'omuntu atali mukyala wennyini ng'agiteekako katawulo nga babika namba puleeti kasola bembeera eyo kati oyo aba tamanyi kati kambuuze ddala mu butuufu waliwo ayenda nga tamanyi muzijjukizeemu awo nagenza okujjukira nga mwenzeeko kati Bayibuli egamba nti abakaba n'abenzi kati bali basalira omusango abakaba bakimanyi oba tebakimanyi nakimanyi ekitegeeza nti abakaba bali mu nsi muno naye ng'amanyidde ddala kati olwo olunyiri alimala dusangula akola atya Atabe zibenda ba mani. Ye bwebenda ko. Aba mani. Kitegezaje. Katonda. Omusango gwonna yagumaze guna aba mukwagala. Natuwa nti bemuba mugenda mu ggulu mukozese kino. Muteeketeeka abantu nga mukozesa kino. Muteeketeeka ebitongole nga mukozesa kino. Ekyo kitegeeza bassebo ne bannyabo, leaders, church leaders, go back to the Bible. Bwebaayo omuntu yenayenayena abadde asaagisa Bayibuli eno, abadde yagigula okulaga abantu be nti agirina. Oba akola ebitagiriimu. We checking ewekka ku lunaku luno olw'abakulembeze. Ffe tukozesa ki? Kyogere tukozesa ki? Okulamula ekkanisa. Ate si ffe twakiyiya. Ky'ova olaba osangamu ekikunyiga. Olaba nga leero olunyiriri lunyiga. Naye n'olugamba ate nnaakola ki? Kyerugize ki? Kyerugambe. Kyerugambe. Irugambi. Irukwade mwaganye mulala. Uye Katonda. Nolecho fe, tukozesa ekigambo kya Katonda, ate ne tukozesa engeri endala. Ng'ekigambo kya Katonda yakiwandiika. Bakubuuza nga yawandiika Bayibuli. Yakiddamu Bayibuli yennyini nti buli kigambo kya Katonda budde abayimba n'oluyimba tekyajja mu kwagala kw'abantu. Naye abantu baawandiika nga bakwatiddwa mu ki? Omwoyo mu ki? Ekyo kitegeeza nti Bayibuli gye nkutte erimu ebintu bya Katonda. Eyagiwandiisa ye Katonda yennyini ng'akozesa omwoyo mu ki? Holy Spirit. Tools. Oba ebikozesa ffe byetwetaaga ng'abatwala abantu mu ggulu. Number one, Bayibuli. Kyo nkimazi. Kyewetaaga okutwazisa abantu mu ggulu. Wetaaga omwoyo omukiba naye. Kubanga te yakuyamba okutegeera Bayibuli. Ekyokusatu. Wetaaga ebikozesebwa ebirala ng'oggyeko Bayibuli. Ffe ng'ekkanisa ya Seminary Adventist Church tukozesa Bayibuli. Mwoyo w'obunnabbi ne church manual. Church manual y'enkulembera y'ekkanisa. Mwenna abakulembeze abali wano bw'oba bino tobirina mu ngeri endala wandibadde bwe disqualifyinze wekka. A spiritual leader must serve your Bible. Ate njagala okukulabula abanaagenda mu ggulu basoma Bayibuli mu lulimi lwe bategeera. Nziremu. Ngambye ki? Mulimi ne bakola ki? Saagala nga wakoma mu pifo kusangana Bayibuli ya King James ey'Olungereza. Ekyo kuyita kuwoomya. Zai zao. Kati okuteyaki? Bayibuli bwe bateyogera gye tuli. Terina mukiba naye? Mugaso. Omuntu omu yali asomesa yagamba bw'ati. Bwe tuba tusaba, tuba twogera na Katonda. Kituufu ekyo? Naye ani aba ayogera? Ani aba ayogera? Nze mba njogera. Kati ye Katonda adda muddi. Bwe tuba twogera, kubanga naye Katonda alina okwogera. Ye ayogerera wa? Weebale, ayogerera wanika? Wanika bwe naaba alina Katonda w'ayogerera. Kati kino nze bwe mugamba sebo njagala kuwasa, sebo sirina mubeezi, sebo nduddewo nnyo, sebo bwavu bundi bubi, bizinesi eno kati nga yaddamu, addamu atya? Olibikula ng'akireeta. Gwe wabadde omagama g'abakazi ng'otunulira mimwa nti awe emimwa gino ye mulungi, ow'obugero obulinnye bwe buti oyo muyombi. Kati gwe ebyo by'olina, eyo nnyinnyonnyolayo ey'oku nsi. Naye Bayibuli yejja kugamba nti omukazi gw'owasa aba afaanana bw'ati, omusajja gw'ofumbira aba afaanana bw'ati, ng'akola bw'ati. Simple. Kaakati njagala tugende. Dawudi bwe yali nga akwasiddwa ekisibo, alina ebintu bye yayogedde bye yakozesa. Kale kati tubikole mu lunyiriri lwatuweereddwa olwa Zabbuli 78. Zabuli eyensanvu mu omunaana agamba bwat Psalm 78:72 berusembayo awo n'abalundanga mu buki mu butuukirivu bw'omutima gwe era n'abalungamyanga n'amagezi g'emikono gye. Ansumba ono Damian n'abasumba balala bonna be mbeera nabo eyo mu nkiiko, mmaze emyaka gino gyonna nga nteeka stress ku bintu bibiri ebikwetaagisa bw'oba onookitula ekisibo kya Mukama waffe. Bindi meka? Ebintu bibiri bye weetaaga okutereeza ekisibo kyo, okutereeza gurupu yo, okutereeza department yo as a stewardship director, as a development officer mu kanisa ya wano, as whatever you are given. Ebintu ngenze mbinyonyola bibiri. Number one, ng'oyagala ekkanisa oba ekitongole kyo kitereeza, in fact nebegaba makaago. Number one, increase spirituality. Situla ebyaki ebyomwoyo by'abantu bo bakulonda mu kitongole ky'abaami, situla their spirituality. Bakulonda mu kitongole ky'abakyala, situla their spirituality. Bakuteeka mu kampani egini gwe kampani leader, obasanga wobali bwe batyo, increase their spirituality. Wewasi omukazi ogenda omulaba nga tabitunuulira tabitegeera, increase her spirituality. Nga tunaatereeza ekkanisa, nga tunaatereeza ebitongole, increase spirituality. Kulembe, increase spirituality. Yongera ku byaki? Number two, mbadde mbayigiriza bulijjo, increase knowledge. Yongera kukukola ki? Kukumanya kwabwe. Mwe banna ba kampani leaders abali wano, mwe banna bakadde bamakanisa abali wano, tegeera ebintu bibiri. Yongeza ku spirituality, ku by'omwoyo by'abantu be bakuwa okulembera as a spiritual leader, ate bawe omukisa okweyongera okumanya knowledge. Kuba Bayibuli egamba abantu bazikidde kubula kukola ki? Kati omusajja ono agambye nti ye bwe yali abalunda, ng'abalunda okulunda kyeki kyakozesa terminology gy'akozeseza okulunda kyekiki? Kwe kuliisa, kwe kulabirira. Alunda, aliisa, anywesa, asitula ezigudde, azigaana okukola ebikyamu. Naye nga bino byonna obikola, naye ng'obikola na butuukirivu obw'omutima gwo. Wano wentandikira. Kyakabi nnyo okuba n'abakulembeze b'ekkanisa abatalina butuukirivu bwa Katonda. You can't lead the church. Kyakabi okubanga twakuwa department nga toli spiritual, toli wabyaki? Toli wabya mwoyo. Oluusi twakola ensobi mu kupapa mu bukiiko obulonzi, netujjayo n'omusajja talina na bya mwoyo yakabatizibwa. Bayibuli n'ekyakimondo tukkiriza kuleeta muntu yakabatizibwa okumufuula liida w'ekkanisa ey'amaanyi. You are supposed to be spiritually upright, gwe wennyini mu mutima gwo, olyoke oyambe. Ate obwo obutuukirivu eby'omwoyo by'olina bye biyamba. Omwandiisi omu yagamba y'abantu tebasobola kusukka abakulembera. Tosobola kusuka abakulembera. Era bw'olifuna ekizibu n'ofuna omukulembeze w'ekkanisa eyo nga yeemulugunya nnyo, oba omukulembera etaliyo nga buli kaseera abeera yeemulugunya, ne bammemba bajja kuba beemulugunya. Kasitoli sanga omukulembeze w'ekkanisa eyo nga mukodo, yeenyini tawa bitundu bya 12 tagaba. Teri mu kkanisa yajja kumusinga, bonna babeera wansi we. Buli kye baleeta bannange tusonde zino. Ffe tuli baavu, kanisa yewaffe munnange twayitamu korona. Korona n'abanga eyajja mu muluka ogumu. Korona yajja mu muluka. N'owuliranga ye korona alinga korona. Wano olwali oba kyaliwo n'abantu abakaaba obwavu obwaleetebwa Museveni ng'aleeta gavumenti, tebaliwo. ente zange bazitwa munakabe mbuzi twafu tukanye mbuzi za fugende mulukola zonane bazikola batya ebintu ebyekinana mweme kasimanyi ebyali mukinana eyo mwebiri mwesatu mwena kijja kugana okuteeka edirisa ku nyumba yo nereero emyaka asatu mwemeka bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza ono kyagamba obukulembeze obutuukirivu buyina kutandikira mu ggwe ali wano atudde wano gwe twakwasa ekitongole kyaffe ate by the way sife twakikuwa ngenda kukulaga obukulembeze obukulembera ekkanisa aga nti ogenda balunda n'obutuukirivu bwani bwa Katonda naye nga obalonda n'obutuukirivu bwa Katonda si kyekyo kyokka n'amaki nagambye bwebona okulembera weetaaga ebintu bimeka bibiri weetaaga omwoyo wa Katonda ate weetaaga n'amaki n'amagezi enkyo bw'okyusoma mu nkyusa endala akoze ekigambo omukulembeze agamba nti okubeera n'obutuukirivu mu mutima gwe era n'amagezi abeera n'omwoyo omulungi n'abafuga n'amagezi yabakulembera n'omwoyo omulungi n'amagezi eyo enkyusa empya ekkanisa bwe yali ng'etandikibwa waliwo okuluŋŋamya n'okuwa amagezi ku bantu kikaki abateekeddwa okuwasibwa ekkanisa mu kitabo kya bikola batume essuula mukaaga onyolokusatu ono awa amagezi nga bagenda okulonda abakulembeze wano weetegetere bulungi agamba kale abooluganda nsoma bikolwa mukaaga waaliwo embeera ekkanisa kigikwana okulonda abadinkoni era abali wano nga abadinkoni mwena muyimirire oba tofaayo kkanisa kigikwanenga oli mudinkoni you just stand up mama weebale katonda bwe yali aluŋŋamya ekkanisa eyasooka nga bagenda okulonda abakulembeze yagamba bwati kale abooluganda mulonde abantu mummwe abasiimibwa musanvu newulira bye balina abajjudde omwoyo omutukuvu n'amagezi katonda oyinza okusanga ekkanisa nga zitunuulira abadinkoni nga bantu ba wansi sibebeera ekkanisa bano sibebalimu obukubo bw'ekkanisa sibebatereza n'ebiyigo byaffe byona byona gye bibeera akugambye tekakutanda okulongoosa ebiyigo by'ekkanisa yaffe nga tolina magezi tekakutanda okulongoosa ebintu by'ekkanisa nga tolina mwoyo wa Katonda mwetulire lwaki obyetaaga tosobola kutwala bantu mu ggulu nga tolina mwoyo waani ate nga tolina maki nja kukinyonnyola naye njagala kuswala kusooka mu kuva ndyoke nkukomyewaawo mu kuva essuula ekkumi n'omunaana agamba bw'ati bassebo ne bannyabo bw'obanga walondebwa nga bino si biwayitamu si musango naye osobola okuimpuruvinga tewali tteeka ligamba nti gwe wakona Musa yaweebwa amagezi siniya yesero kodomiwe n'amugamba mu lunyiriri olwabirimu olumu olw'ekiseera kye tulina natoolonde mu bantu bonna mwebali babalonda babajjawa mu bantu bonna bakungaana naye Katonda takkirizangako kumala galonda takikolangako takikkirizangako agambye mulonde mu bantu bo naye mugobereranga bino number one mulonda abasaana abakola ki abasaana spiritual leader oteekwa okubanga osaana okuba spiritual leader okusaana kusobola okubeera mu ndabikayo ennyambalayo osaana okuyitibwa mukulembeze waffe w'ebyomwoyo ku kyalo kyewammwe enjogera yesaana okutwala abantu mu ggulu oba oyogera nga bana bali ku bifo ebirala enjogera yo n'olulimi lwo lusaana okukulembera abantu abagenda mu ggulu ennyambalayo esaana amakaago gasaana ddala tukulageyo nti gwotwala abantu abagenda mu ggulu oba obamalamu amaanyi nebaga nti oyo yagenda mu ggulu yakulembeddemu abamukanisa atalina nalatulini yinga obulamu buzibu nga balwana buli lunaku tebalisabulata buli ggulu lyaffe tulonda buli muntu ateeka okuba nga asaana kati naawe njagala kusaba gwe gwebalondedda funa abengeri gyosaanira abengeri gyokola ki wenyigeewo osaanire bakulonda tosaana naye maama eri emyaka emiramba gwe bakamalako tosaana eriyo ebintu bingi betukola ne tusaana waliwo yatugamba nti abasebenzide bannaye eddiini yansobere oba tulina sente tugibeeramu kozi ate sente ziyingirirawo nti omuntu naba bamulonza eggulu ogenda okulaba nga bonna bali simati bonna balina amataayi mbuuzamu bagawa ga bwereere kiki bwe twalondebwa ne tuwulira nga twetaaga tukole tutya bannaye tusaane nga bw'oyimirira ddala oli simaati nyena nendaba oluusi abantu abamu abagamba nti bannaddiini bamakanisa baddani ng'omwoyo gumujjudde abuulira naye ng'ebisaati byonna birengesa bi enkwawa naawanika omukono nti yesu adda naye nga ddala yesu olaba tasobola kudda kuyita ku nkwawa eyo tasobola nkwayo kemumalamu amaanyi ennyambalayo omuntu ali tuziika ku kyala awantu awamu omusajja omu najja n'atukulemberamu yali wanzikiriza gye yavaamu najja atusabisa naye bwe yamala okusabisa ne mulumba ne mugamba naye okoze bubi wadde toli wa kanisa yange naye okoze bubi okujja ku kyalo n'okulemberamu okuziika abantu nga bavudde mu nsonda ennyo ez'ensi n'oyambala bw'atyo yafuna olugweno lwayambala olw'ekinnaddiini n'alubika ku ngoye ezitali njozi kikyamu nemugamba kati abantu bayinza okulowooza kati abantu banyigira ekkanisa banyigira bwakatonda banyigira balowooza nti bwe tuteekeddwa okufaana no omunaddiini beera ng'okola kiba naye ng'osaana n'amaka gasaana n'engeri gye tugatuulamu ge wasaana wasaana enjogera towemula wemula tovuma tojereka olye bayinza okubanga balondebwa kukulemeze ng'oli mujerezi nnyo ku kyalo kati osirisaamu n'ogenda nga we osaane mulikirawo oyinza okuba walinga otulatula muli kafo buli kafo okola kino eno oliirawo oli obubooro obubooro mubumanyi oli obubooro ogenda oli ekikajjo kakati sikyasobola kati nze ekikajjo ne bwekiretanga wadde okisusiza wali nokiteeka mu kaveera nkirekawo eyo levo nagikola ki si lwa bulabirizi nedda yagivaako ng'omuntu kubanga tekikola nze nendi emputa wali ku booro nga nkaanira omunnyo nsiigako omukulembeze saana munange saanira abantu b'okulembera bwe banaakusanga bagambe nti omukadde waffe wuuyo omukulembeze w'abakyala wuuyo omukulembeze w'abaami gwenna batugaba ne mutukulemberamu mwenyweze saana okulembera abaki abaami n'emirimu gyokola giyiyeyiye gisaane Nati wachino na chile kalu wachino. Chino na chile kalu wachino. Nani bulijono niteke njigiri za hapa kule mbeze ni magama. Nzi nga, nani msaji ya nga nesu ulida tangire yungu wino. Wino weda siyo ono. Kati mwete senei yari mzivu zivu. Yatugena na magetis. Vitambito sito sawo. Nga neri ila yeye mele siri njiru kaga. Rukaga ulumanyi kubako ne chupa ya soda. Ne yaba kaza mbafumbe mbele nawe nui kakasa. Nga tutu uleye mumu alamazi gaita woni inga tuli ya mbele yafu. Tidi mutawana kubanga futazi kusubula. Kute nisawu yange jimu teksi, mumuli senti, mumuli chikati chichi tugano kule yuntwe. Na hii, penagenda pa gira gira, nipa nonda gwe mkado mkulu, gwe gira chi, gwe gira chi, gwe gira chi, ole mbulizi, ngama hii, katatimi mba ntude wano kumuara. Atebe nkulembera ne bakola batya ne bansanga nga wadde kitufu te kirungi nnyo naye kata tekizibu nga bwenkyusa olubazimbe takisi eye mpya new tax park waliwo akaddo akasuka hoteri ke basookawo katunda emmere 3-5 wadde oli akomeka batunda mmeka eno. Kati umuntu omusubuzi omusubuzi mane izani isho ubalirira mazeru omusubuzi karam era abasubuzi abamu kibanja abasubuzi abamu bagenda okusubula ne mmere yabo gibanalya musawo bava mbyale waffe na mayunike na kachupa kamazi tebagala kuspendinga sente kati mvanja kulukaga nzile kusatu bitano ngo atalimanyi kubalirira naye olwo mulimu kuno n'ogamba wange ambele kwa nubana mpita kunga wala mula mula. Kuluwa kusali na mulimu kwa mkama wafi. Nengo yezi nubeziri. Kena matayo gasi wa munte tu gasi wa muku gaga. Na nafetu ina tisati. Na hii. Chufula manyongi nda bu mkadewe kanisa. Angatuli mkuziko mchachu wemi magana ya jide mpale nyimpi. Aditeka Bible akatondo na kasose sio wano. Alinobu gato bubuno twazitanga zincha. No. Mkadde buli waberate kwa kubanga akola atya. Asanira, tulizo kufuna awe kizibu nga yagenda kusoma olunyiriri, ngo vaye mu nigina. Ngo vaye mu bino, mu mita kibi ne byambo ebikatebi. Nuzire nigina. Ee nige onigina ne mu bantu bakanisa. Ozo kuyimba wane mumaso kinenda bazi kwaya. No uliyo gamba please stop this. Tuli presentinga Yesu wa fe. Azemu mjisati evi yulif. Evi sati evi takume doa chikaru. Sigama jogena mkulu botoku wa chikaru jogena mkulu. No. Na hii yamba li vikola chi. Hivi sana. Kata tekwe tukwa ula tutia na atunda mkene. Chikati atunda mkene takena mkulu. Na hivi hivi aliko ya kola vivi. Nangi mkola viyangi. Zintuwa la banturuda wa. Mugulu. Mwabawala mambala obobu mini buli naka kwate siku ganyi kwa mbada mini yo mwabate kubutegu ukate gani ne kuchachi bate gayo haba ukate gani kuchachi walokono tu worship njivuli na buli tubeda makanisa tuga amantimu ye kari ya katonda buli chini choke na chitia chitiwa. Enyambala yo ewe kitiibwa Katonda. Mwabakulembeze b'ekkanisa. Mwemba musoko kukola olwi naye munsanyusizza mwambadde bulungi mwekubire kaamiina. Naye temukikola kubanga nzize wano njagala kibeere ne mu matabi eyo buli lwa sabbiiti buli kampu buli kusaba buli kusiiba. Agamba, mulondaba sana, era abati ya Katonda, kino kyannuma nnyo okugamba, nti mulonde mu kanisa abakulembeze abati ya Katonda, kitegeeza ki, tulinamu abatagira ki, abatamutya naye nga bali mu kanisa. A spiritual leader, ngambye ateekwa okuba ng'asaana, ate ng'atyani, atya Katonda, omutegeerera ku ki, engeri gy'akolamu ebintu bye, mu kuwa ebitundu by'ekkumi. Mukuwebi rao, tajoga Katonda, waliwole tukole vyo kujoga. basebu omukulembeze spiritual leader gwoteko kuba nambe mu church okulaga okutyani nga betugamba tufukamire tusabe nga tuli mu church wano nga tolina nsonga ya mazima ngaokola ki nga betugamba tugenze ku kituuti kubuulira oba tuli mu church gwe omukulembeze gwosooka okujjako essimu yo uliris agamba nti tukozese okutya Katonda bwoba owaayo ebirabo olaze okutya Katonda nze nina kyenyiigira mu ba spiritual leaders tusaba tutyanga essimu yeeyogera nga ggwe mukadde atutwala mu church nga ggwe mbuliza atutwala mu church neekuba okumala eddakiika zonna ze tufukamidde nga yina n'akantu akajjako tosobola kukanyiga nga n'abagenda okusisinkana abantu abakulu nga pulezidenti nga zijjaku bazijjaku gwe tokimanyangako ndi Katonda ye kabaka abakabaka why do business in church abange sorry. Toguyiwawo toyiwawo naawe kkiriraku wammanga tewaseerera awo nga ku mutuba omwana waali awazibala kale sorry off oli ku kituuti abantu abalala naafulumafuluma mu church okukwata amasimu emirundi 20 mu saaviisi emu buli kaseera naayitawo omanya nti otatyani tatya Katonda kiki what business am I doing nze nagamulya nga lwaki nakubye essimu yo nga teriko ne mugamba thank you for the first statement essimu yo eyo yange eri personal phone I have a right on my personal phone bw'otagiwulirako tegeera nti saagala kwogera period bwema njagala okwogera ebeerako kati teriiku bassebo kubakumu abagimanyi tesobola nyinza nti okugijjako mu maaso g'abakulembeze b'amawanga nengirekako mu maaso ga Katonda kubanga tetabula gwe wekka etabula n'ono ate biyimbe byo nkwakalakalakalakalakalakala gonjagala nyo we go what are you doing agati abakulembeze spiritual leaders bateka okutyani n'amasimu gaabo ne rediyo zaabwe ne tivi zaabwe essaawa ey'okusaba ku mukulembeze spiritual leader ebeera yaki yigiriza abaana bo n'omukyala okutyani nga tujjako tivi nga tujjako rediyo ne tufukamira tetulekaako bifaananyi tetulekaako no way okutya Katonda abantu bayigirize nga spiritual leader okussaamu Katonda ekitiibwa nga owaayo ebirabo n'ebitundu by'ekkumi ebisaana gwotwala abantu ku ggulu era okimanyi nti ebitundu by'ekkumi ebiyimiza omulimu gwa Katonda ate ggwe towadde agambye abatya Katonda akata okagamba katya ab'amazima n'omwannyonnyo bw'agamba nti londamu ab'amazima ng'abalondamu baki mu bantu abali luddawa abali mu kanisa weebale nnyo kubanga kuno okulonda kwali luddawa ekitegeeza tulinayo abantu ababatize abatali baki b'amazima tuswadde olw'abantu abatali b'amazima tujja kusanga nga tulina abali mu kkanisa ng'ate bali az'amaanyi ku kyalo be bayisaawo abantu be bafera a spiritual leader ateekwa kubeera w'amaki bannaye w'amazima mu kyaki n'ebweruwa kyaki spiritual leader ekyo kyabeera naye wakyusa oluwaanyi n'olukuulawo wakyusa ekiraamo kya kitamu kyeyabalekera ate gwe bakulembera mu kika mbadde nsaba spiritual leader ne bwabera ku lukiko lwero si bamutunulirenge ttabaaza eyamazima aleluya naye nga tebagamba ti olugwe bagamba nti oyotaka kusoma ddiini eyo yandibbye bubbi olaba nakati ya babbamu naye yandibbye nnyo omulanaga nti oyo kazi oyo amazzi gamunyogogerera bwereere eriyo abantu abatugeya ku kyalo tigatunyogogerera buki oteekwa okuba ow'amazima olaba n'ababbi baagalawo amazima ali ekigendere nti nababbi baagalawo amazima singa bazibbye essente nga bazibbye ku muntu awo mu katale bamanyi oziga baagaba oli n'agenda nazo naye nawonzeroga nti ani azigezera nizimukasa wawe temwandi zirekedde mukasa ajja kuzigira ki amakulu bagamba ki nti wadde tuli babbi ffenna naye waliwo ate wa gundi ye bwagenda nazo ye tunazigabana naye oyo bwagenda nazo ezo zigize eki zitufudde njagala kubuuza abakulembeze spiritual leaders oli w'amazima amazima gatandikira byetukubuulira obikuuma nga bikuumye oli w'amazima mu maka ago ddala kituufu mu kitundu ekyo abantu bakumanyi ng'omusajja w'amazima oba kikuuzi mukazi oyo spiritual leader gwe tulina wano oba yakuula abantu ku kyalo tuswalira ku mirambo nga gwe tuziika nga tuwaana abamukaanira balinga basatu bonna bakazi be naye mugenda okulaba nga bano abakaaba ennyo ate batoototo ate mukyala abadde akaabira ddala gwe tumanyi naye n'asirisa enkaaba lwaki asirisa awulire bano abakaabi abapya baatalabanga mu kika kyabwe bazize batya enkaaba eno ate ngaenkaaba ega nti ondekeddaani zikati omwana n'asoma nabaluga ngemukozi ntya munnange munange nagamba ndageyo n'otondagaayo kakati ngenda kusigalaani bano bana batunulira ate abakazi bogo oyagala okubategeera bwe bakaabawuliriza tekawo n'akakwata ojja kutegeera nti oyo omukazi nkaaba ye sintu oluusi tuswalidde mu kuziika okufaanana bwe kutyo kati ennaku zino mulina olugezigezi lwe muleseemu abantu b'ekkanisa tugenza okuziika munnaffe ffe tetwaguze kimuli mwene mukitugulira ffe tulina ensonga ku ono tusiyasiriikiridde mba mukyasiriikiridde nga baga nti kati saawo n'abasumba bajje bategeko ekimuli nga mwakitugulidde damyano n'asiriikirira naga ndi nfudde naga ndi bana ekitalo asumba buli n'atunula ku munne abakaali ayina bonnabate bano abakaali abapya be basinza okugira ki kati tussaako ku lwaluwa ate tujja kusala musango ne mugenda nga muswalidde swalidde awo confusing us mubeere bamaki bannaye amazima that's my message spiritual leaders mbeere bamazima ne mu community oyinza okubanga gwe okulembera abavubuka naye nga obuli baba bakubanja owesente z'omwezi n'osenguka eri abasenguzi abasenguzi ng'ava ku zino ennyumba bwalaba ziweze n'asenguka alaba ziweze n'akola atya n'asenguka iika nga kitalo nga kitalo nga kitalo onagamba londamu baaki bamazima takomye ku mazima awoka agambye abakyawa amagoba agatali gaki ga butuukirivu toleeta abantu abaagala ssente okuva mu bufere mu magenda amakyamu spiritual leaders aga nti abo boba okuza wulira kyasembyayoawe abo boba okuza lwaki tubakuza kubanga be bagenda okusalira abalala emiki emisango bassebo ne banyaba bassebo ne banyaba spiritual leaders church elders youth leaders women leaders mubeere bamazima nemu circles we wewola sasula tokola bugagga bwoje mu bantu balala ngobukola mu bubi ono kyavudde agamba nti abakulembeze babeere nga baliko omwoyo njagala oliolabi mwebidi ya uruwa gambiruti agamba basalira abantu omusange bisera byonna era buli nsonga nene banajiretanga banajibaretanga gwe naye buli nsonga entono banajira mulanga bokka kiki kyategeeza kugamba fe abakulemeza b'omwoyo tuli balamuzi tosobola kulamulanga n'ebibyo byakola bitya byagaana twakuwadde okubeera omukadde omukulu naye naawe omukazi wakulula mukulule tetusobola kiruma okulabirira ekkanisa nga neewuwo yakulema okulabirira kiruma yobu essuula emu olunyiriro omunaana yobu bwe baali boogera ku yobu mukama n'agamba setaani nti olowoozeza ku muddu wange yobu kubanga tewali afaanana ye ku nsi wulira ebyamwogerwako nandisabye bikwogerweko nange binjogerweko mbyegomba ng'omukulembeze wulira ebyamwogerwako omusajja eyatuukirira bakadde abakulembeze b'ebyomwoyo bagambye nti omusajja yakola ki mukazi gwe beera mukazi yakola ki eyatuukirira wulira akaddako owamaki maasoko mu bayibuli owamaki owamazima njagala kubasaba as spiritual leaders tusabe katonda ebiyisa bitusonyiwe tubeere b'amazima crimes z'okola ntuufu accountability gy'owa ntuufu wanonye omusenyu gwegwo waiye amatafaali geego mukadde wa kanisa era alina akamotoka akasoma omusenyu alo omuzimbi waffe spiritual leader waffe atuyamba abantu abagenda mu ggulu naye ng'oli muzimbi ng'oli makanika oli wa masannyalaze oli waaki beera waaki sente zono na mu treasury mu ggwanika guva eri abawanika ogenda okukola ebintu by'ekkanisa beera waaki twakutumya kiro 10 ez'ebijanjaalo bya cup meeting waleese 85 ate sente watuteza 10 balansi aliwa twakutumya kiro z'enyama 15 waleese 9 endala zirwa waliwo wenabeerako n'enzuula ng'abantu abamu banyumirwa nnyo okubeera mu mikolo nga bali very active naye nga bo bagifuula income sente ze twasonze ng'abavubuka nga tugenda mu lukuŋŋaana wabadde w'amazima zeezo seminti yooyo waliwo batuwambaga nti mwefaananyiziba ng'emirembe gino tuli mu mulembe gw'obuyaayi naffe olwokuba mwe tukulidde obuyaayi bw'ensi ne bwetukola butya ne bwetukwata agambye ow'amazima atya katonda wulira akasembayo eyeewala obubi spiritual leaders mwewale obubi bwewale bwalabanga omulimu ogwo gunaakusuula mu bubi guveeko bwalaba okutambula ne gundi kunaakusuula mu bubi ng'omukulembeze waffe eby'omwoyo kiveemu tivemu enchena njagala kunyweza nsongeyo spiritual leader mukisabo kyakuva kuva esule ya satumwemu waliwo ekitundu ekinneewunyisa eri mukisabo kyabikola batumi twali tusoma baddinkoni naye njagala kusoma musule ya satumwemu eyakuva mukama n'agamba musa nti laba mpisa erinnya bezereeri omwana wa wuuli omwana wa kuuli ow'omu kika kya yuda era mujjuzizza omwoyo gwa katonda mu magezi ne mukutegeera ne mukumanya ne mu buli ngeri ya kukola okulowooza emirimu egy'amagezi okukola ne zaabu ne feeza n'ekikomo ne mukusala amayinja n'okussaamu n'okussaamu era ne mukuwoola emiti okukola mu buli ngeri n'eyo okukola neewuunya kino bassebo ne bannyabo katonda takkiriza muntu yenna kukwata mulimu gwa kkanisa gwonna nga taliko omwoyo mutukuvu ate nga talina maki magezi kati njagala kubuuza ono teyali mubazi teyali muweesi kati omwoyo agenda mukozesaki olaba gwakwata mubyuma bwolowooza nti bino ebyobyuma toteekeddwa kubanga wa kkanisa olaba gwayera botofayo ng'osaba ku muddo gw'ekkanisa katonda agamba nti buli akwata ku kintu ky'ekkanisa kakasa ebintu bibiri obirina omwoyo gwa katonda ate nga tolinaamu kitundu agambye filled with the spirit of god mujjuziza abamu bayinamu katundu katikatini kakigambo nti zinabatizibwa mu mulembe gwa gundi abamu bayinamu katundu katono nazaalibwa mu kkanisa bwakoma ndi mwana wa mukadde ndi mwana wa musumba ng'oggyeko ekyo okubeera ennyalo mu kitabo eky'ekkanisa nga ddala mu butuufu mu ggulu lyo gye liri we need to be filled with the spirit of god as spiritual leaders ate twetaaga okuba n'amagezi agakola omulimu abange tokola omulimu gwa katonda nga tolina magezi gaagwo kituufu kati kobuwanika newankubadde ssebo gwojjudde omwoyo omutukuvu naye nga tomanyi nti bbiri gatako bbiri ziba mmeka kati gwe omwoyo gukakuyambe mu kutusabira bwe tudda mu by'essente tuleeta n'abikola atya naye ate tujja kukuleeta kubanga owakolako mu bbanka nze nani nkola mu bbanka nze nabalansinganga ebitabo oliko omwoyo bwobanga obalansinga mu balansingi balansingira eyo oteekwa okubanga byombiri lyobikola ki nga wakola mu bbanka omanye ebyessente wabisoma mu kusoma omanyi tekinologi ebyuma bikalimagezi obimanyi tojja kubeera na byuma bya bikalimagezi nga gwe bitukolera mu church naye nga toliiko omwoyo bw'owemula bw'oyenda bw'otereza ebyuma ekkanisa ya katonda tebeera mu sita you only qualify ng'olina omwoyo wa katonda n'amaki amagezi kati bwe batubalonda mu kkanisa ate tulina bye tutabayigiriza naabwe tandika okunoonya amagezi ga sabbath school noonya amagezi ag'okumanya naawe weeteekawo olumu omusajja basanga omusajja muwalina emyaka 94 olina musanga ng'afuuwa omulere ne bamusanga lweggulamuga ti muzeeyi kiki kyotawana 94 fuuwa omulere n'agamba nti omanyi mu kkanisa mwensinziza ndi mu church choir I'm trying to fit for my call nayitibwa kuyimba nze kye kyange nteekwa kuba nga ndi fit walondebwa mu kkanisa funa amagezi g'ekifo ekyomwokola ng'omukadde kiki kye nga liida kiki kye nandibadde nakyo ng'omavubuka kiki kye nandibadde nakyo kumanya ki kwe nnina okumanya nze bwe nali mbeera mukyalo eyiwaffe dda bwe nalondebwa okubeera omukadde w'ekkanisa nengula tivi black and white zezaaliwo omulembe nga ya battery nguze tivi lwaki ng'omukulembeze public speaker nteeka okuba with knowledge bwe beyogera ku pulezidenti w'egindi nga namulabye bwe boogera bafudde mu kabenje nga nabakozeeki kyekinsomya amawulire nze buli nnaku nsoma amawulire si kubanga ndi munnamawulire nteeka okubanga nzijjudde okumanya ebyensi n'ebyomwoyo ate mmwe abakulembeze b'ekkanisa kizibu nnyo naddala ffe abakola mu muzumba oteeka okumanya all science oteeka okubanga w'oli ng'omukadde kubanga osabira abatannazaala n'abazaala n'abakoye okuzaala byonna oteeka okubanga olina science waabyo oteeka okubanga olina amagezi egaba bakola bizinesi ezitavaamu n'ezivaamu oteeka okubanga omanyi embala ekitundu ky'ekkumi n'ebirabo oteeka okubanga omanyi buli kantu konna olaba omuntu akubuuza n'ebitategereka n'ebitalina amagezi abikubuuza kati musumba ekitundu ky'ekkumi kati nkikola ntya nze alina akabizinesi kange nga katonotono nkiwa mu mwezi nkibaladdi ate nina amabanja nomuga ntiwabatizibadde nti omusumba nti sendawula nomuga ntitufudde sendawula eyafa nedda okuva neyabatizibwa ku musumba lindi ne leero akyabuuza empa yaki kati etomuvaako ye muntu bwafaanana bameka baganda nge njagala mukama anzijjuze omwoyo wa katonda nze mwagala omwoyo wa katonda ate mukama gani njagala nzijjuze n'amagezi amagezi bayibuli eraga nti amagezi ge gazimba ennyumba omuntu wabulwa amagezi n'amaka gajja kugaana emirimu gijja kugaana n'ekitongole kyebagi kijja kugaana okimanyi bwe kiswaza okumalako omwaka nga tuwa business meeting ne bakuyita nga gwe okulya ekitongole okujja okuwa lipoota n'oyimirira mu bantu n'oyogera ebya nassale kale bannange twatandika mwaka naye oba bino nabiwandiikawo akapapulo bakalala nakaleseeyo naye sente twasoka ne tufuna emitwalo etaano so baleetako n'asatu awo naye oba ate ezo naziwandiikawa naye kale naye era zaakozesebwa ku mulimu gwa mukama oyogera mu baani tutula mu kisenge kyo beera n'amaki weebuuze saanira saba okuba n'omwemu emutuko te bamunywa ku petrol station bamunywawa mavivigo aleluya kuyiga kigambo kya katonda aleluya omuntu atasaba wakalumu bambuuza ekibuuzo abantu nga ndi mu semina ndi sebo tunaatereza tutya ekkanisa nga babbaffe ngaate bakadde bakkanisa nga nawo waka tebasaba oli mukadde waaki n'okusaba tagiraki kati gwe twawa ekisebo kikulembera tunakuba tutya abantu batwala mu ggulu gy'otomanyi awo lwatu ng'omusajja omubulizi w'enjiri abuulira enjiri mu kibuga ekimu ng'atabula atambulatambula muula eggulogulo ekkubo nga limubula eridda waka eridda ku woteeri yali asuze wasinzira okubuulira enjiri kyava ayita akaana asanga akavubuka mu kkubo n'akagamba please help me njagala kundagirira ku general post office nti lwaki kubanga mu maaso ga post office bwetusula bwetubuulirira nde namugamba bw'oweta bwoti n'oyita wali ng'ogituuseeko kyava mugamba nti thank you but I also invite you akawungeezi kali ku saawa 12 ojja mu lukuŋŋaana nkulage ekkuba erigenda mu ggulu akavubuka ne kaseka ng'ono bwasise ekagamba muzeeyi sijja kulinnyayo oba tomanyi kkubo ligenda ku general post office ekintu ekyangu ennyo osobola otya okusongaku kkuba erigenda ludawa njagala kkubuuza abaana bo bakulaba ng'omanya eggulu muzeeyi otusabisa wano mukyaki n'otulwisawo netufukamira n'osaba n'ojuliza mukyabalevi mukyamateeka mukyamakomako balevi yani abamanyumiza mu kusaba n'anyumyanyumya bitali bikyamu kubanga baga ntiwogere ng'ayogera ne katonda naye ng'anyumyanyumyawo naye yekatagira ki abamu batulwisa mukyaki ne wasoma lesoni n'abuuza n'abazimabege lesoni gyemwasoma mulembe gwa gundi oli yafedde nyonyonyonyo n'abazaayo naye nga wakawe naye kugisoma ebyo byasomi yabisomi ajja mu mmotoka abawakati abasabisa asabisa baawa akukyayi ozaala otya bwewasanga ku kanisa fe bwewasanga wano nga twabatizibwa dda fe bofaako mukama atuwa omukisa bwetunaatandikira kati omulemu kubasikiriso mukama waffe buli akaalira amagezi ago n'omwoyo mutukuvu yimirira tumala okusaba yokimba kwase bano Chiruma ababa ulida abalala obutalo kolebwa Chiruma atatu lijeno chitegera ngatolo koledwa ngati kisi kitafu mulungi kukwasa ekisibo kino Mukama etuli bakulembeze ba kanisa ogwafu gwa kutwala bantu muggulu ne bannaffe gye bali abakwata ogw'okukola ebirala tetubavuma tetubanyooma tetubagayiza kabakole ogwabwe naye naffe tuyigirize okukwata ogwaffe n'emirembe ffe bennyini tutuuke ne betukulembera batuuke mu bakabaka obw'omuggulu tandikira ku famire zaffe kola mu bika byaffe kola ku birimu gyaffe kola mu bitongole byaffe ku kanisa kubasikristo Mukama waffe.